climax to this.
Make it louder. Sure. Come.
I'm a reality. Hey, Stevie, so. Nayanji, so. Kebira, kebira. Landana bina. Wana charity. Yeah, yeah. Mamone for mauna ulo yu charity. Ale kwa bile skulu mamutwala kuchupo. Na future ya kwe ya limakana ngomupo. Hey, wana charity. Yes. Mamone for mauna ulo yu charity. Ale kwa bile skulu mamutwala kuchupo. Na future ya kwe ya limakana ngomupo. Wana charity. Wana charity.
Kebida, what's up?
Wana charity.
Yanji, zo.
Hey. Vana charity,
konka. Hey, pulo pule muani vana charity. Vali mona ula uyu charity. Ama fumo aleponya kwa nijeliko. Ikwitu lelola, awe mutweweko. I had the vision ya kumupanga wifi. Ati mkeka lepona ena mulifi. Chawa kwa timu mwane mwavela hope. I had that body kula pona shopu. Apa chawa kwa titi haba penda size. Tukaya kandu haba neku paradise. Usheni nani ala tufumia muslevali. Havana kasha vai chapa bali kumpali.
Vana charity. Yeah, yeah. Mamone for mauna ulo yu charity. Ale kabile skulu mamutwala kuchupo. Na future ya kwe ya limakana ngomupo. Vana charity. Yes. Mamone for mauna ulo yu charity. Ale kabile skulu mamutwala kuchupo. Na future ya kwe ya limakana ngomupo. Vana charity.
Vana charity.
Vana charity.
Vana charity.
Vana charity. Vana charity.
Come stay. Charity, charity, menu school. Charity, charity, kwete chilo tuwe chikulu. Baskulu, ali kwete skopo. Yon sare liafe ni kitoto patoto. Ale tu nsambili le kabeko doktor. Before talafika na mujiten. Aba fiashi wako manye chibozo. Bevele charity kuya kuchupo. Fie skulu chimofene fisoso. Charity mufilama. Babula na mabuku baposa mumuganda. Bapampa mina paka fiasu mina. 1 year later tuwa umfati kurika baby. Tapaki kile nesta tuwa umfati wamusha. Bana charity mwamone fomu alufianya. Apa alila monga ofan koma muripo. Chile nkalipanga na lodesha mumenzo. Bana charity. Yeah, yeah. Mwamone fomu auna ulo yu charity. Ale kabile skulu mamutwala kuchupo. Na future ya kwe ya limakana ngomupo. Vana charity. Yes. Mwamone for mauna ulo yu charity. Ale kabile skulu mamutwala kuchupo. Yes. Na future ya kwe ya limakana ngomupo.
Hey. Vana charity.
Shout out oh my nigga. Yosima.
Vana charity.
Mula 19 Paul Frex. Vamdala vamdala. One German King Selassie.
Ama reality.
Vana charity.
Kebida, kebida.
Vana charity.
Nabase 20.
Vana charity.
Asi.
Vana charity.
Oh. DJ Yoyo on the beat.
Tie Landana Bina. Ni Vana charity.
Exclusive to ZLouder.com.